What a mighty night. And again, this night I spoke very extensively on what the Lord has said to the church. I started by the revelation of the black horse that came from heaven. The mighty prophecy that I gave beginning the 19th of August 2008, all the way until it happened in October 2008. Now we see such a tremendous global economic crisis consume the earth. Many millions of people have lost their jobs across the globe. The biggest, the largest economies in the world, like the United States and Japan, the European Union, and even Asia, China and India, they are having a downward trend.
Na kule bara Asia, Uchina na India wanakuwa na mtindo wa kushuka chini.
A prophecy that has affected literally every continent, every nation, every person on this earth.
Unabii ambao kwa hakika umeathiri kila mtu, kila bara, kila taifa katika hii dunia.
And then I also shared to the youth,
na pia nimeshiriki na vijana,
some of the most important aspects that they need to put into their lives.
Baadhi ya mambo muhimu sana ambayo wanapaswa kuweka katika maisha yao,
so they may lead a transformed life,
ili kwamba waishi maisha yaliyobadilishwa,
commensurate with this very important dispensation we've come into,
kulingana na huu wakati wa muhimu sana ambao tumeingia.
Because right now in this dispensation,
maana sasa hivi katika haya majira,
everything must be geared towards preparing the church for the rapture.
Kila kitu lazima kielekezwe kwa kuliandaa kanisa kwa unyakuzi.
And I saw,
nami niliona,
when the second change of government took place in Israel,
wakati mabadiliko ya pili ya serikali yalitendeka Israeli,
in that mighty vision of 2nd of April 2004,
katika hayo maono makuu ya tarehe 2 ya Aprili mwaka 2004,
and it was a right-wing government that was elected,
na lilikuwa serikali la bawa la mkono wa kulia ambalo lilichaguliwa.
And then immediately he said,
na mara moja akasema,
behold the Lamb of God,
tazama mwana kondoo wa Mungu,
that is coming for the church,
ambaye analijia kanisa.
Prepare the way,
andaeni njia,
wherever you are,
popote ulipo,
even as we continue,
hata tunapoendelea,
if you want to receive the Lord wherever you are,
ikiwa unataka kumpokea Bwana popote ulipo,
just repeat this prayer.
Wewe rudia ombi hili.
Say, precious Jesus,
sema Yesu wa thamani,
I repent right now.
Ninatubu sasa hivi.
Please forgive my sins.
Tafadhali nisamehe dhambi zangu.
And wash my heart.
Na uoshe moyo wangu.
With your holy blood.
Kwa damu yako takatifu.
I receive you right now.
Na kupokea sasa hivi.
As my Lord and Savior.
Kama Bwana na Mwokozi wangu.
Lord, restrain me.
Bwana ni kinge,
and keep me in holiness,
na uniweke katika utakatifu,
and maintain my name in the book of life,
hifadhi jina langu kwa kitabu cha uzima,
for the Lamb of God,
cha mwana kondoo wa Mungu,
in the name of Jesus,
katika jina la Yesu,
I am born again,
nimeokoka.
If you have said that prayer,
ikiwa umerudia ombi hilo,
as a family,
kama jamii,
as a person,
kama mtu binafsi,
as a youth,
kama kijana,
call somebody and tell them you have received the Lord Jesus.
Pigia mtu simu mwambie kwamba umempokea Bwana Yesu.
And make sure you find a Bible teaching church, not a church that teaches about money.
Na hakikisha kwamba unapata kanisa linalofundisha Biblia, sio kanisa ambalo linafundisha kuhusu pesa.
Find a Bible teaching church and make sure you are baptized by a pastor with clean hands.
Tafuta kanisa ambalo linafundisha Biblia na hakikisha kwamba unabatizwa na mchungaji mwenye mikono safi.
I have seen the Messiah coming for the church.
Nimemuona Mesia akilijia kanisa.
It's such a tremendous obligation.
Ni jukumu kubwa ajabu.
Tremendous responsibility.
Jukumu kubwa sana.
And it's a lot of love unto this nation too.
Na ni upendo mkubwa pia kwa hili taifa.
Prepare the way.
Andaeni njia.
For the Lord, He is coming.
Maana Bwana yuaja.
The kingdom of God is near.
Ufalme wa Mungu umekaribia.
And the rapture is near.
Na unyakuzi umekaribia.
Prepare the way as a church.
Andaeni njia kama kanisa.
And I saw.
Nami naliona.
When the second government was formed.
Wakati serikali ya pili ilitengenezwa.
In Israel.
Kule Israeli.
And I see now.
Nami naona sasa.
That second government.
Hiyo serikali ya pili.
Is being formed.
Inatengenezwa.
And then at that time.
Na kisha wakati huo.
Behold.
Tazama.
The Lamb of God.
Mwana kondoo wa Mungu.